mama hurting. Oh mama, oh mama. A chocolate. Nipende mimi wako wake nimesalinda, nipigwe ndumu sina pa kwenda. Uliniona wa nini? Akanitaka tisha mwenyewe, napewa matunzo ya kwake. Asa kwa nini nivuruge? Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelidhika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao, 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 nao. Mini mezama, mini shazama. Mbali stu kwenda, mbali stu kwenda. Mini shapenda na niko benzini. Mini mezama, mini shazama. Mbali sto kwenda, mbali sto kwenda. Mini shapenda na niko benzini. Benzini.
Rangi nyekundu inawakilisha moyo. Kwenye mapengo libaki kibogoyo. Yako mapenzi ulinifunza uchoyo. Hasara roho mizevi nikoloyo. Yani miaka mia misiwezi kurudia. Kama unaisi natania, ndani utelezi umepota bamia.
Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelidhika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao, 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 nao.
Mini mezama, mini.